Abdullah Hassan dunya kiliya tomba ka haramadinya hake ukolosili chake da ka barakela Somali ani suran jamana ka tabulu kalifalindu mina yela selike ka fo kuna funisra udaufe.
Many people including foreigners have been trapped in Khartoum and in other cities.
Ko binkera dunanka suran jamana la krenkrenya la munu be barakela uka jamana ani suran jamana chela la ne ube wele ko diplomatu anya me ka foko binkera nazarala kilia tomba ka lasgidi mimbe suran jamana la kan ankla la tukuni ka mefene ko dankar la l'Amérique jamana ka konwa diplomatique la akafola aye wele bla kelekela fanfla nu bela jelema ku ka srabla kelenye bulawnye ani munu be ka ngadementa ka lasi mo ko liluma ni watina akachani mo ke menani ni mwa jatewiye faso jama kulu keme fla ani biwara jatebe munu chela fagara ni kele ni si infe kaban aye afara kankafo ko mro basa ba ni keme gulon fla nyona de jogina fitne mimbe sena furuba sororasi u ani sororasi ba manchikulu ne ube wele ko RSF chela la si infe hasan ye ayira fene kafo ko furakeli yoro usra u datura faso jama kulu unye ani fene awako binkera kenya barakela u ani laptan sodo ufene ka
to have access to humanitarian aid